Hashtag ubusuku obuhle noZiyamhlongo. Biko isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC. Ukhozi FM luhamba phambili.
Ayike sesisefu sesikhuliwe sekuthiwa ke ayike ayi ndizani ke manje babhani phane birds ni fly
yiva
sawubona
Zamazi. Hello Zama baby, ngikhona sithandwa sami, kunjani?
Ngiyaphila sisi, unjani umkhuhlane? Yazi nje ngiphatheka kabuhlungu kanjani mangabe usungezange studio sekuthiwa nje umkhuhlane cha.
Laleli ungiphethe umkhuhlane and ngiyashisa ngiyajuluka kusho ukuthi ngimanzi.
Ayi,
ngisakhuluma lokho umkhuhlane mina ukuthi nje yes ngibambile umkhuhlane, ngiyakuzwa ukushisa, ngiyakuzwa nokujuluka okungenza ngibe manzi kancane, but ke ezaselaweni ziyaqhubeka Zamazi.
Yazi usakhuluma ngendaba yokushisela ujuluke ube manzi. Uyazi khona angazi khona imagic noma umlingo thizeni oyayibe khona. Yazi ukubanjwa umkhuhlane, uthola ukuthi ubanjwa umkhuhlane unomuntu wakhe eceleni kwakho la eduze khona umkhuhlane. Kodwa angazi meke nje wathi 1212 kube ngathi uyasinda manje, kube ngathi nje lo mkhuhlane yazi uphele lo mkhuhlane ngesikhathi nje ngempela kusabhizi.
Lalela phela ukhumbula ukuthi kumbula sithandwa sami ukuthi two things kuwena onomkhuhlane ukwenza umdavazo kukodwa lokho kuzokwenza ujuluke. Khumbula ukuthi part of ukuthi ubulale le i-virus lengaphakathi kuwena ngesikhathi umzimba wakho ujuluka Zama, is not because umzimba uyathanda nje, but kuye kuyindlela ukuthi umzimba wakho ukhiphe ungcolo ngaphakathi. Naku ukushisa ngesikhathi umzimba ushisa usukwenzela ukuthi uzibulale izinambuzane, ngoba izinambuzane zibulawa ukushisa. Alright, so lokho kukodwa nje lokho kujuluka kuzokwenza ukuthi wena ube ngcono. That is why nokuguma umuntu uma umkhuhlane uba ngcono, kodwa liya feel good nalama hormones lezazakhamzimba ezama chemical aphumayo ngesikhathi ufika kuvuthondaba wena ewodwa nje azokuphilisa, ngoba ngesikhathi esekwenza wena ukuthi uzizwe umnandi isiyakhuphuka ne-immune system yakho nama social mzimba siyagijima ngesikhathi na uhefuzela usufika kuvuthondaba sudonsa i-oxygen ngaphakathi siyangena i-oxygen siyopholisa zonke indawo ezrong. So uyabona nje ukuthi umkhuhlane owodwa nje ngokuthi wena wenza umdavazo kungenzeka kanjani ukuthi ugcine usungcono? Kodwa ke Zama, asibusho nawo lokho ukuthi kumenzi inkosi yambandla.
Yeah.
Angithi wena uyashisa ngamangaki ukuthi ngesikhathi uphethwe umkhuhlane ukuthi ushisa kangakanani, even more ke manje ngoba angithi umuntu generally ushisa o-37 degrees, but umuntu kuzothi uma ephethwe umkhuhlane usho ukuthi uya la ko-39 uya ko-40. So cabangaki kulowo muntu ke ozobe edavazana nawe ukuthi lokushisa zokuzwa ngesikhathi wena uphethwe umkhuhlane lobo mnandi lobo othixo
odadokotela. Yazi dokotela, yazi ngiyayibuka lento ukuthi cha umdavazo unako ukuba yikhamba nyana ezintweni eziningi ezehlukahlukene, mhlambe nakolo yazi ubone nje kade ucinene uthi uyabheka amakhala ami sevulekile manje kanele ngajuluka sahefuzela nanka amakhala ami esevulekile. Enye into engiyaye ngiqaphele dokotela ukuthi ke njengoba ngisho ukuthi uyaba ikhambi elelaphayo ezintweni ezehlukahlukene, khona umuntu othi mhlambe mengabe ephatheke kabi mhlambe khona into emstressayo engathi umuntu wakhe ezofika umuntu alokho ethi awu mama thula phela ungakhali alokho ekhaka ekududuza akugona lokho ekuthinta thinta athi kiss nyana hayi kuye ngokuya ha uzumzimba nje unokurelax ufudumala uzwe ngathi in a stress lento ebeyiphethe kabenga engathi ithi kunyamalala kancane emqondweni uyabo
uthi ngikuchazeleke sithandwa sami njengodokotela yathi kwenzekane ke lapho nako wena une stress nangu lo muntu wakho seseduze kuwena uzokunikeza uthando akusondeze kuyena enye ama hormones ngesikhathi useduze komuntu othandana na kumele hormone esibizwa ngokuthi oxytocin thina so dokotela which is a love hormone eyenza ukuthi ukhadlishe ufuna ukusondelana nomuntu wakho nithintane njalo njalo so le hormone leyo ngesikhathi umzimba wakho uyikhipha kuyichemical ukuthi nangu lo muntu useduze kwakho kunemizwa nemnandi nje but into enkulu eyenza le hormone ukuthi ikwenza urelaxe wena okay so inyama zakho ziya relaxa number 1 this says ufuna ungena inkonzweni yasekameleni inyama zo relaxa kuze uma uwe umuntu wesifazane ikwazi ukuthi umphambili ungene kuwena ngoba sekune inyama sezirelaxile nembobo yathi kuvuleka okay but also now in James Mbini so ya relaxa sokwehlika istress that way sizizwa sifila ngcono ngoba kunalomuntu okududuzayo seduze kwakho kodwa ke zama while we are there le hormone futhi iyakwazi futhi ukuthi igadle kabi ngoba uma sisha ngapha kubantu besilisa uthi umuntu wesilisa uma esefikile kuvuthondaba le hormone imenze a relax kakhulu emenze ukuthi ashaye one round alale zwi akwazi ukwenza lutho ngoba iyona futhi le hormone leyo ezomenza ukuthi a relax kakhulu kanti use relax over useze uyazumeka uyalala kanti mhlambe umama ubesafuna u round 2 bani
ngoba hey siya sibe khona phela isikhalo makuzovele kube u 1 nje kuphela hey kodwa ke phela kama nje kwabanye u 1 uyalolana dokotela u 1 uyabona uthola ukuthi nje u 1 okay wenziwa u 1 kodwa manje engathi ngaba khona ke manje u 2 olandelayo ngoba isikhathi esiningi u 1 futhi unako kushesha u number 1 unako kushesha ngendlela yayo ubone
ukuthi hayi kodwa ke zama bese I generally say ukuthi lento it's about equality not quantity isikhathi ngoba ngesikwality lokuthi akakulali umuntu wakho lalana naye ntavazane kodwa nenele nobabili babo wathi wafika ekuthenini yazi ngiyazizwe ngenele ngaleso sikhathi leso kulungile lokho asike sidinga ukuthi kuze kufanele kube no round 2 ngoba umenzile u round 1 wafika kuvuthondaba wanela nawe wanela ayokho umjaho la yokuthi iphinda uphinde ukuphinda sokukunina nje ukuthi ayisisane energy hey now usanayo energy hayi nami ngisanayo naye nami ngisafisa kuphela into embi izama ukuthi uma umuntu ekushiye halfway washesha waqeda yena wena kanti usakushiye nje usangena kugiye lesibili useqedile wazumeka sokuba yinkinga ke leyo kodwa if nawe kufikisile kuvuthondaba ku round 1 awushame nkosi yami iquality kwesinye isikhathi I right lokho kunizo round 3 nobani nikushiyele special days ukuthi nithi nje yo bungenzani izolo
uyabo
kungabi into everyday ngoba nako kuzogcina sokubhora ukuthi ha ngiyamazindalo everyday 3 rounds kukodwa lokho kuyabhora so othandweni zama kumnandi ukuthi kube nale nto yokuthi ukuthuke nje ukuthi how namhlanje kwenzekeni how uyabona iyodwa yonke kwenza ukuthi noma ususe emsebenzini ngakusasa sihleka wedwa you know hleka wathi abantu abathuhlekana wena uyacabanga ukuthi lo muntu ubengezani ebusuku uze umfonele wezama ngakusasa uthe hey wesibani bana ungihlebele lento ubungenzayo ebusuku kuthiwa yini igama ngifukwazi khona ithi mase ngiyicela futhi ngathi ngicela ni lento ubungenzayo ebimnandi kangaka uyabo so kubodwa nje lokho kuyamnika umuntu wakho leyo pride ukuthi cha ngigadlile izolo hayi ukuthi into everyday but khona lengigadle khona so that uma egadlile ngempela umuntu wakho umncome kuze umgqugquzele
dokotela yazi ngiyazi ukuthi iopen line namhlanje fanele sinikeze abalaleli ithuba lokuthi bebuze imibuzo inamba yethu ka WhatsApp 071 613 3467 ngiphinde 071 613 3467 hleli naye dokotela uDr Mthembu ezaselawini ake sizwe dokotela nje abambalwa esinabo la ukuthi bafisa ukubuzani namhlanje
sawubona umsakazi
ayikho wazakhulumela phansi mina ngiyamuzwa nhlobo uyamuzwa
nasekho ubuza la ku dokotela lapho nginomuntu wami lana wesifazane engithandana naye
ayilutho mhlambe dokotela ngoba sisazama ukulungisa la ake sizwe lo omunye ukuthi sikhona sobona ukuthi inkinga ekuyena noma ikuthina ayikhona Eh, something is not make sure. Kulungile.
Kade siyabuza ngomuntu wakhe wesifazane kodwa angangezwa ngemva kwalokuthi bethi ngimzwile buzela umuntu wakhe wesifazane.
Ayi cha, sizozama ukulungisa laba dokotela. Mina bengezwa kwalutho ke nje angazi ngoba amabhodwa ami ngiwavulile wonke nganga.
Uvulile zamu.
Uvulile. Ngivulile, ngivule yonke. Yonke dokotela yonke kodwa ke kulungile besazama ukulungisa osiyanda nohlengiwe ngiyazi ukuthi vele ihleze ikhona imibuzo mina nje ngihleze nginayo Nkosi yami isuyingasuki kumina ke Nkosi yami ngizibuze labalaleli ziningi izinto engihleze nje ngifisa ukuyibuza ngithande le yokuthi kuyalunga yini lapho le yokuthi uthi umuntu wakho mangabe umanelisile ngisho u1 nje uba right kusuke umuntu ese right mangabe efikile kuvuthu ndaba kodwa khona into engifisa ukuyibheka la ukuthi kakhulukazi ngasohlangothini labantu besilisa yazi ukuthi khona abantu besilisa othola ukuthi ngenza ngahlamba ukuthi ababaninganga abangalikhuthalela ucansi ngiyazi ukuthi kunenkolelo yokuthi abantu besilisa bayalithanda ucansi nabantu besilisa balithanda kakhulu ucansi umuntu wesilisa nje ucansi nje intahleza icabanga kodwa khona abantu besilisa uthola ukuthi umuntu akalikhuthalela ucansi uyalwenza nje ngaleso sikhathi ekufanele lwenziwe ngaso ngalendlela yokuthi wena umuntu wesifazane uze mhlawumbe ugcine usuzo sunokuzenyeza ukuthi hawu ubani akangihaleli yini mengibuka uthola ukuthi umuntu unomuntu wakho umuntu wesifazane ngisho dokotela ungabhushuzele endlini ngestaff sesele
awu
ubhushuzele ngestaff
uyise into uyicoshe
umqulusele uyicoshe udunisele ngakuyena hayi ayikho into ezonyakaza iyoze inyakaze ngoba sekuze kwathintwa kuyimanxa ke ivuka kodwa nje ayikho nje into ukuthi hayi nenza nhlengiwe okay ayikho nje into yokuthi kunyakaza seke dokotela kungena khona izinto zabe engingazazi ukuthi kwenzakala le studio ngiyethemba ukuthi
ngisazwakala
ehe
ngiyakuzwa mina uyazi ukuthi yini zama kwi-society esiphila kuyona kuningi ukuthi abantu besilisa bafakwe under pressure uma sokuya enkonzweni yasekameleni kube ngathi inkonzo yasekameleni umsebenzi wakhe kanti awusiyo umsebenzi wakhe inkonzo yasekameleni in fact inkonzo yasekameleni asiyo umsebenzi kodwa kuwumdlalo wenu omnandi ophakathi kwenu nobabili give and take khona onikayo khona othathayo nomunye anike njalo njalo okay so leyo nto iyodwa iyabenza abanye abantu besilisa sengikhuluma ngalokhu khuluma ngayeke leyo nto iyodwa izomenza lo muntu kwesinye isikhathi ukuthi abe ne guilt ngento ethize uma kuwukuthi uyabona lokuthi hey uyazinyeza ngobudoda bakhe agcina ngempela engasakwazi ukuperform engasafuni ngoba uyena ongaziboni eyindoda ephelele whether lokho ongaziboni eyindoda ephelele ngoba uzibona ngathi umphambili wakhe mncane uzibona ngathi akanayo imali uzibona angathi akahloniphekile uzibona ngathi mhlambe uke wajolelwa so yonke le nto izomenza ukuthi yena angazibona eyindoda ephelele manje usebona ukuthi le nto yena iyazi ukuthi indoda kumele angabe iyenza angeke aze ayenze ngoba uyena ongaziboni eyindoda ephelele all right but also kunezinto manje abantu badlula kwizinto ze stress no depression nekhala no anxiety kukodwa lokho futhi kuzo affect ngoba phela inkonzo yasekameleni zama always say ukuthi umdavazi uqale ngqondweni kuqala before uya kumphambili wakho noma kwinkomo uqale ngqondweni so if ingqondo yakho ingekho right forget it ngeke kwenzeke lapha enzansi so omunye umuntu nenkinga nje nangaye nange relationship yakhe kukodwa lokho omunye uthathe imithi kunemithi esinikeza yona so dokotela efika lapho kuwena ngaphakathi siyakushaya sishaya umdlandla but also sishaya nokuresponda kumzimba wakho ukuthi umzimba wakho uresponda kanjani kuze induku ivuke so once umuntu wabona ukuthi uyaphoqa ugcine ngasafuni ukuthi alenze ucansi kanayo futhi induku ngihlale ngithi induku inengqondo yayo once iyazi ukuthi mengiya lapha ngiyophoqa iveli angivuki nokuvuka iveli ihobe kakhulu ke mase uthi ayithinta uyithinta iveli iphinde emuva kuze kuba mazambana akho vele ngaphambili izikhawu nanje yabaleka ubhile sewuyisikhumba because isiyahoba
isiyasaba
kodwa ke zama as much as kunjalo kukhona nezinto ez medical into ezifana ne hormone lesilisa lesithi thina i testosterone okay if kukuthi yona iphansi okay, then definitely izomenza leyo nto kulowo muntu wesifazane, I mean lowo muntu wesilisa ukuthi abe nenkinga ngenxa yokuthi leyo hormone yakhe yesilisa iphansi ayikho right.
Ngizwa kahle dokotela, ngibona ngathi ke izinto zami ziyahlangahlangana la ku WhatsApp ake ngibone ukuthi khona yena engikwazi ukuthi ngimthole umlaleli ukuthi ufisa ukubuza ni dokotela namhlanje ke sizwe hlengewe.
Sawubona umsakazi, ngicela ukuba anonymous mengazisho. Ngicela ukubuza la kudokotela lapho mina umuntu wami lana wesifazane engithandana naye. Sidla amaphilisi sobabili kodwa sesatholakala ukuthi si-undetected. So singabantu abangalisebenzi asebengasayisebenzisi ijazi lomkhonyana ngoba nakho sifuna ukuzama ukuthola umntwana, angazi noma si-wrong yini ngokwenza njalo, kodwa manje indlela esiya ngayo ocansini akavumi ukuthi induku yami ngiyifake phakathi kodwa ngibeke la emlonyeni bese ngishiya lowo mthwalo-ke ngushiyayo khona la emlonyeni. Angazi noma ukuthi kungenzeka yini ukuthi amithe noma sukwenzela ukungamithi yena, ngididika lapho sesinonyaka wonke senza leyona.
Ngicela ukuyifihla nje igama, nginombuzo la enginawo for udokotela ukuthi nginocela ukubuza ukuthi umuntu wesimame mawuthi usukulala naye ninginayo inkinga ni-enjoy sex nobabili dukuduku ehambeni kwesikhathi, uthole ukuthi umuntu wesifazane uthi uma ulala naye uvele ashise ngale ndlela ukuthi umchamele wena, mengiqeda lapho uyashesha nje ukumchama umulele naye and also avele abe namagwebu aphuma kuyena amaningi nje like kwakaphenje even 6 minutes lo uthi umsinjalo uma washayisana namagwebu wakhe anawo umdlandla uyawuphelele, and futhi uthi mazolalile wachama naye abesavuka futhi bibi ngesimo sothi once waphuma lawa amagwebu aphuma kuyena yonke umdlandla nje vele uphele usemhlawumbe sekuyini mhlawumbe imbangela leyo nto lento beyingajwayele kwenze, but into besenokwenzeka manje uthi uma uthi ngizolala nayo sethi ngiyabikelwa ukuthi kuzophinde kwenzeke le nto yabo, and umdlandla ugcina uphela lapho, ugcine kwamina sengiluza nje ma-interest ke.
Hey dokotela, naba ake sibambe laba ababili okwamanje.
Okay, sami ngizoceda ungiphindele lokugcina kodwa ngimzwile kahle lo wokuqala.
Okay.
Kodwa lona wesibili while ngiphendula lo ungilalelisela kahle njena lo nomuntu.
Okay.
So lo wokuqala zama. Now ba HIV positive bobabili, but obviously umama uyasaba bafuna ingane, but umama uyasaba ukuthi ubaba awufake wonke umphambili kuyena, uthi akamcobhoze or awufake kancane. All right, now generally vele zama if abantu be HIV positive bobabili bagcina sebe ngasayisebenzisa icondom, all right, vele as also science singasho sithi kuneyinhlobo eziningi ze-HIV, khona HIV 1 HIV 2. So ngabe no HIV 1 wena and then umuntu usekuthelela ngalo omunye u-HIV usuthola lo muntu, but iqiniso ileli khosa usudla ama-treatment usu-undetected njengoba ubhuti esho, kusuke kusho loku ukuthi yes lisakhona igciwane kuwena egazini, kodwa sithi thina sodokotela uma sithatha leli gazi leli uma sesiyolibheka sithola ukuthi igciwane inamba yegciwane ingaphansi kwa-20 kule 1 mL esiyithathayo siyoyi-test. So lapho-ke sesithi u-undetected akusho ukuthi ayisekho, but isho ukuthi ngale mshini yethu esithesta ngayo umshini sithi ayisaboni lutho ngoba imshini ayikwazi ukubala anything less than u-20 ngoba sekuncane kakhulu. All right, now if bobabili banikene otherwise umuntu if kuwukuthi ufike neyakhe igciwane nomunye ufike nelakhe angasaba mhlawumbe ukuthi hayi lowo HIV 1 HIV 2, but akuyona into ngampela lento nabantu abayi-checkayo ngoba abantu abaningi abazi baphethwe yiphi HIV, okay, but akuyona into abantu abayi-checkayo, but if kuwukuthi bobabili sebesebenzisa imshanguze and bafuna ingane ngokwami nangu Dr. Mthembu advice ukuthi abalale for the sake of ukuthi bathole ingane mhlawumbe bangabe besaba nezinye izifo ngaphela kukhona nezinye izifo ngayini HIV zam ongazithola uma usulala nomuntu even if ni HIV positive nobabili so yasaba nezinye mhlawumbe so saba o happy zintwala ama warts drop ziningi ezinye izifo if ukuthi anthembene kakhulukazi but if kuthenfike kulesigaba sokuthi senifuna ingane sibe zame unyaka wonke bazama ukuthola ingane so I would really say ukuthi abake babheke ezinye izifo just to make sure ukuthi azikho ezinye izifo ngoba kwakhona bafuna ukuthi bamithe kanti unenkinga yama warts umama siyadlulela lento sidlulile enganeni ngoba nezinye izifo zocansi ongase yonaka ingculaza ezinye izifo zocansi sithi iphuma ingane ayisaboni kanti ibe nenkinga lesifo esikhona lesocansi so kunokuthi beleke benze bona into engekho tested ngoba lento abayenzayo ukuthi ubabe elifaka kancane nje athi jobi uyabona angeke aze a chance incane angisho ukuthi angeke kwazi ukumitha but incane ngoba manje okushuthi usechamela la yena endebeni zenkomo and umphambili wakhe awusangeni all the way kanti nakungene kuyasiza phela ukuthi sisincane manje le distance okufanele igijunywe isperm sakho ukuze ifike eqandeni lamama so kungayikusaba ongase kumenze lokho ukuthi umama afune lokho but I would say if kuukuthi abakazi bakuzame lokho abake bakuzame nje ukuthi badavazane kahle nje ngendlela and if kuukuthi bane problem mhlawumbe sibe badala mhlawumbe umama uyadinga ukuthi akakleni sibelethe naye uba aba kuke clean isidoda sakhe kuze sikwazi ukuthi sigijime silithole iqanda leli ngakhona kuze bekwazi ukuthi babambe ngokusheshsha kuze bengalokhu belalile isikhathi eside bengasebenzisi ikhondomu bebezama ukuthi bathole ingane
siyabonga kakhulu dokotela owesibili umfowethu la ubekhala ngokuthi kusuke kwenziwa yini mangabe upartner wakho kade mangabe nenzo ucansi kube right nje kube mnandi jiki jiki umuntu wesifazane ngicabanga ukuthi ubale le ndaba yokushisa useshisa ngenye indlela nanokuthi mangabe bebenza inkonzo kuvela kube khona amagwebu aphumayo lapha esithweni sangasese salo wesifazane agcine lamagwebu mhlambe ngokuphuma kwawo agcine owesilisa esephelelwa na umdlanda ngalendlela yokuthi noma ngabe sebenzile wazi wafika kuvutho ndaba angabe engasaba nawo nje umdlanda wokuphinda ngenxa yokuthi ekuphumene lawo amagwebu lawaya aphumayo kumuntu wesifazane
okay yabona kumuntu wesifazane zama kuba khona izinto inhlobo ezithu mhlawumbe ezithu 3 zokuba manzi okuba khona all right ngesikhathi ngizokala as umzimba uziprepare ukuthi sofuphela manje ukuthi sokufanele kungene umphambili kuyena kuba khona ama glands lama glands lawa asemlomeni wenkomo lo ma glands la kuthiwa ama basilens glands akhipha amanzi okuwuju thizeni azokwenza ukuthi ngesikhathi sungena wena umphambili kwinkomo sukuyashibilika ukuthi kungene kahle ngaphakathi okay kuze umama engakuzwa ubuhlungu all right so that is stage 1 but stage 2 nangaphakathi vele umuntu wesifazane ngaphakathi umanzi okay so kukodwa lokho lobo manzi ubunye umanzi ukukhona nje ukuthi umuntu uyaphila ngaphakathi ngoba nomlomo lakho ngaphakathi leyo mbobo yomlomo uyimanzi ndalo njalo but kunento engathi usoke ngachamile kodwa kucishe kufane nesperm sesilisa kusabisana okuphumayo ngaphakathi kuyena umama okuba khona komunye kube i-discharge njena yokuthi yama hormones kuya ngokuthi ama hormones aphakeme kuyena all right isigaba lesokuthi nisalalene njena nomama niyalala bese kuba khona lokwesithathu leke sijwayele ukubiza ngesingisi asinalo igama lesizulu lakho sokuthi ukusikwetha lapho umuntu wesifazane echitha uju thizeni alikhiphayo oliphuma kuma glands ayinsalela lale gland le kubantu besilisa eyakha uketshezi lohamba nesperm lokuthiwa i-prostate so komunye umuntu wesifazane uthi noma edalwa i-prostate leyo igcina iba igland ekhona nakuyena even though umuntu wesifazane egcine selikhipha lolo ju nalo ketshezi elikhishwa umuntu wesilisa sesithi uyasikwetha ke lo muntu all right lolotu lolo alusho futhi zama ukuthi umuntu olikhiphayo usuke enjoya kakhulu akusho lutho so kumzimba nje wakhe urelisa lento so musa ke wena uthi nje ngifuna ukuthi ngeze ngimfikise kuleya ndawo ukuthi azakhiphe asikwethe akusho lokuthi khona lo mfikise khona ifaka inhlobo yomuntu wesifazane esikwethayo yebo ngakuzwa ubumnandi kodwa engasikwethi akusho lokuthi akakuzwanga ubumnandi or just because usikwethile akusho ukuthi wena ushaye kakhulu ngaphezulu kwabanye or uzomfikisa kwa a cha umzimba wakhe nje wenze kanjalo ngoba omunye usikwetha even before afike kuvuthondaba omunye asikwethe during uvuthondaba omunye even after uthi seqedile as ukuthi how kunoketshezi oliphumayo so kusuke kuwumzimba ngesikhathi urelaxa iy'nyama zomzimba zibamba ziyeka zizibonga ziyalipressa le gland kuthiwa skin gland engaphakathi kuyena mase leyo gland le igcina sikhipha lelo ketshezi olungaphakathi kuyena all right now kubantu besilisa abaningi zama kakhulukazi abantu ngathi abatraditional abanesintu kuba yize kubona ukuthi hawu umuntu wesifazane nawe uyachama lo ketshezi oliphuma kuyena njengomuntu wesilisa agcine senyanya all right so ubhuti ungathola ukuthi lento ayizwayo yena hayi ukuthi ngoba ikuphela imizwa ungathola ukuthi uyanyanya ngoba aka understand lento ephumayo ukuthi iyini iphumaphi iwungcola ayivona ungcola njalo njalo kanti cha ayivona ungcola ifana nje nawe noketshezi olikhiphayo nawe umuntu esilisa osuke likhishwa iprostate luketshezi liphuma emzimbeni elingalona ungcola alinokabi aliguli alinazifo kusuke kuyindlela yalowo mzimba walowo muntu wesifazane ukuthi ngesikhathi efika kuvuthondaba umzimba wawo wakhe uzikhulula ngaleyo ndlela
Dokotela kusisa kuyona ke leyo ndaba yokusikwetha laba ovela uthola ukuthi umuntu wesifazane manje sesekutsazwa ngathi kuumchamo umchamo lenguchamayo mangiphiso ukuyochama ithinto yakho lapha
usho ukuthi uma esefika
ku-exquetheni ngizwe udokotela ethi khona okuwuketshe ezokuphuma kusuke kuyiwona vele umchamo fanele kuphume umchamo lenguchama mangiphisiwe noma ke
cha awufani kodwa uba khona nawo zama okay but awufani exactly nokuthi kumchamo now kuloko kokuqala bengichaza ngithi angathi uyayejaculate leyo nto leyo empeleni icishe ifane nse nale nento ephuma kwiprostate kumuntu wesifazane ngoba if si kumuntu wesilisa ngoba if si test athina so dokotela leya chemical kwiprostate isuke ikhona futhi nakhona la kukhona ushukela phakathi njengoba nesperm ngidwe sazi isperm sinoshukela sinocalcium sinazo zonke izinto so nayo lo isuke inayo but omunye uthi mechama ngoba le nto zama ukakhipha into engangenkomishi yabazeke imanzi inkomishi yeti izochitheka embedeni ukuthi into engakanani leyo into eningabi so umbhede uba manzi ngampela iseseyikhiphile leyo nto so nakuyena omunye umuntu wesifazane uyazinyeza kakhulu ngesikhathi kwenzeka lo ngoba usuke engakwazi ukuzicontrola ukuthi leyo nto yenzeka ngoba kuba ngampela ngathi uchamile na ezwa ngathi uyachama and lo mchama angakwazi ukukontrola ngoba awubambeki so yebo izinsalela zomchamo ziyakwazi futhi ukuthi zibe khona ngesikhathi echitha lo muntu uma sekuyile stage sesithathu leze bengikade ngikhuluma ngazo
Dokotela ke sihambe siye kuma voice note sizo ukuthi ke ithini imibuzo esitholayo ay ngeke awumeke
so lapha
awuqale phansi hlengiwe
onjani Dr. Mthembu mina benginombuzo lapha ngiyowesifazana oneminyaka e-33 inkinga yami nje isekuthini selokhu ngaba yimi angaze ngachanyiswa umuntu wesilisa inkinga ingabe ikuphi lapho
ngiyabingelela nokhosini sabona Dr. Mthembu ngifisa ukwazi mina dokotela ngiyacela ukwazi ukuthi kusuke kwenziwa yini ukuthi umuntu wesifazane uyayo cansini endiyayimisela ngokuyo cansini kodwa engabambi kalula engabambi nje totally engamtholi umntwana ekubeni angivikeli ngalutho kodwa nje ingane ikhulile over 20 years manje ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe kusuke kubangelwa yini ukuthi engabambi nje.
Okay. Dokotela.
Okay, asiqale ngalowo ukuqala ngoba mhlawumbe nalowo esibili kuzogcina sokungenelela. Okay. Now, we take it for granted Zama ukuthi I think futhi na since ngaqala ukukhuluma ngento zomdavaza over 10 years ago abantu abaningi babengazi ukuthi how nomuntu esifazana uyafika.
Yeah, impela. Impela.
So lo mkhankaso wami ukuthi ngifundise ngezaselawini kwavusa abantu abaningi bengazi ukuthi ha umuntu wesifazane uyakwazi naye ukuthi afike kule ndawo uyabo. So nabo abantu besifazane omunye azi ukuthi uma kudlalwa lapha kudlalela ubaba nje zongeza ubaba enelile uma eseqedile yena senguqedile wami umsebenzi ngoba ngifike ngavula imlenze kwaphela kanjalo. All right. But kunabantu abaningi abangafiki kuvuthondaba, all right, and baningi abanye beza kumina now that sesiyakhuluma ngako omunye azitshela ukuthi akafiki kanti uyafika athi mina Dr. Mthembu mina ngifiki kuvuthondaba ngithi mina yini uvuthondaba asho into engiyibonayo ukuthi cha kuyona le nto okumela ngabe uvuthondaba yini ngoba uvuthondaba Zama kumuntu esifazane is a feeling imizwa ayikho into ozoyibona ayikho into ezokhula ayikho into ezophuma you know but kuyimizwa ukufika kuvuthondaba yebo kuba khona nabo bantu njengalaba sikhuluma ngabo abathi bazosquetha bakhipho ujuthizeni all right but kuyimizwa yokufika nokwenela nange sikhathe umzimba wakho ubamba uye kudedela uzizwa ngathi khona ulose control ngaleso sikhathi kodwa ku isicongo sobumnandi obuzwayo lapho uma sekuthi emva kwaloko kuphela imizwa kwehle uza ukuthi waphumula ngathi ubugijimile owadla into emnandi kakhulu all right. So omunye uthola ayithola leyo mizwa Zama kodwa khona the expectile all right now unomunye ongampela othi uma kulelwe akafiki nandawo uyezwa nje ukuthi lo muntu uyakhushuzwa phambi kwami uyakhushuzwa uyangena uyaphuma uyafenda uyafenda kodwa akukho mina lengifika khona now izathu eziningi zaloko Zama ironically izathu eziningi zisengqondweni futhi okay. Umuntu uthola ukuthi ukuye wa abuse before ngokuqala all right so manje whether abuse ayingani or abuse umuntu akade ethandana naye before or ucathi lam abuse ngokuthi yena washeshe wamitha waphoxa umndeni wakhe uyabona nje konke lokhu kunesiphoxo phakathi ngesikhathi ekhula so ugcina eseba yena engqondweni yakhe nento ukuthi lento irong kwangamele ngiyenze akumele ngiyenze yangilulaza yalulaza nomndeni wami so egcina nengqondo yakhe seyakha ukuthi lento kwenza lento akumelanga ngabe ngiyayenza mase umzimba uvele uyablock of course nenkolelo zethu Zama. Siyakholela ukuthi hayi kumele ube intombi into uze ushade nasesontweni njalo njalo zonke lezo zinto ziyabenza abantu ukuthi ukhule ukuthi lento wrong akumele ngiyenze uthi mase sewuyenza akusavumi manje ngoba siwazithela yonke le minyaka wena ukuthi i-wrong lento but nomunye uthole ukuthi kwi-media laphayana kuboniswa ukuthi hawu umuntu omuhle umuntu onama-hips nonezinqe ezinkulu nokume kanjani uthi azibheka wena ubone ukuthi ha mina nginawo la madombolo anawo layana kushuthi angikho sexy so agcina umuntu esezinyeza yena so i-body image yakhe esezibona ngathi akufanele so uselala nomuntu nje kodwa uyaquestion akazi kuba ngimnandi yini ngoba mina ngimile kanje akazi kuba ngimnandi yini mina so zonke lezo zinto zizodwa nje ziyakwazi ukukuaffecta ugcine wena ungasaconcentrate kulento oyenzayo ukuba manzi komuntu wesifazane ngoba again umphakathi senza ngathi ukuba manzi komuntu wesifazane kuyihlazo so once umuntu azithu manzi useconcentrate kulomsindo owenzakalayo manje usebonza hawu ngamubi kulomuntu akezwa lutho lomuntu kanti wena ogcina ungasezwa lutho so ugcina ubanda ngoba wena usanyakazi nomnyakaza kwawena ngoba wenzi lutho manje so ugcina mpela suyabanda ngoba kwawena suthathe ingqondweni yakho ukuthi uyabanda okay. Of course ke kube nezinto zama hormones Zama uthola ukuthi uyajova usebenzisa imjovo thizeni leyo preventer iyodwa leyo izoyiqeda imizwa ugcina ungasakwazanga ukuthi ufike kuvuthondaba ugcina ungasakwazanga ukuthi uzenjoye izifo ezifana noshukela sikhathi sikhuluma ngabantu besilisa ukuthi ushukela wenza ukuthi imizwa iphele nakumuntu wesifazane ushukela uyamenza ukuthi umuntu wesifazane azizwe engabi khona imizwa ngoba ushukela uqeda imizwa ukuthi igazi lingayi kulela ndawo yemizwa ukuthi ugcine ungasayizwile imizwa so kuningi zama ongase kumbangela usisi ukuthi kungaba yini inkinga but if ngempela efuna ukwazi yena and kakhulukazi if kuwukuthi uyafuna yena ukufika kubuthondaba I enjoy leyo nto funeka athathe inamba yami la ekugcineni zama ngithole kuyena ukuthi yini inkinga embangele lokho ukuze ngimsize ukuthi silungise leyo nkinga.
Mhm. Udadewethu lo wesibili yena okhale ngokuthi noma ngathiwa umuntu olwenzayo nje ucansi ozimisele olikhuwo khuthele ocansini kodwa nje awubambi. Ngimzwe ekhuluma indaba yokuthi uthi ingane isizibe na 20 okukhombisa ukuthi ikhona ingane khona. Esindile seziyaba na 20 years kodwa manje ayisephume esibili manje.
Yeah, lokho esikhathini esiningi lapho zama kusuke kuhambisana neqanda lakho ukuthi yabo nje bethu na 20 years ayithola ingane unless lengane wayithola eqedwa ukuthomba kungenzeka ukuthi kwayena ula ko 40 something. All right. So once ufika kuleyo mnyaka vele namaqanda akho aseqala ukuba weak, okay? Amaqanda akho aseya ngasekupheleni ngoba uyakhumbula ngisho ngithi umuntu wesifazane uzalwa enenami elithize lamaqanda ngesikhathi njalo uyesikhathini ngokuyi ayafa. But kuba nokugula futhi okuthize okugcina ukubulala lo maqanda, ugcina amaqanda akho engasekho right, okay? Namaphilisi thizeni siwadlayo, nemithi esidlayo nokudla lokusebenzisayo kuname chemicals, zonke lezo zinto ziyakwazi wabulala amaqanda akho. Uthola ukuthi yebo ko 40 kodwa amaqanda akho awasavuthwa ngendlela ukuthi akwazi ukuthi amukele ispam ukuze umithe ukodwa lokho u20 hawu ngiyayenza nje lento emnandi kodwa manje ayinginiki lenzuzo mina engiyifunayo ukuthi ngifuna umithe ngicela ukuthola ingane so ku age yakhe iyodwa ngothola ukuthi lento ihambisana nama period ifa ama period yakhe ahambi kahle mhlawumbe iqanda lakhe alisavuthwa yesikhona kodwa lisafiki lesigaba lokuthi livuthwe ukuze likwazi ukuthi limuma athi likwazi ukubamba i-spam ukuze likwazi ukuthi lithole ingane. Omunye uthola ukuthi njengoba azala nje kokuqala kwaba khona inkinga yaba khona ngesikhathi eteta, kwakhona ukublokheka either imthambo or ama-tubes akhe aphakathi kwesibeletho sakhe namaqanda. So ukufika nje asakwazi ukusuka le lakheka khona manje lizohlala esibelethweni ukuze ingane ikwazi ukumila lapho, alright? So ablokile lo ma-tubes. Or uthola ukuthi kwasona isibeletho ngaphakathi singcolile sinenkinga but lapho uzobona ngokuthi ama period ababhlungu abe nesilumo abe neqolo abe nomlenze thizeni oba weak no rithanga lakhe libe weak elizokwenza lokho ya kuningi nje zabo ngesibona nesikhathi sethu sabaleka isikhathi siyaphikana
nindaba yesikhathi ayikhaye ambora shape yabona nje ubukhuluma nje ngizama ukugoqushwe ngiwe la ngisehlongiwa awubheke lapho ukuthi othi sithi eda kancane ayazi ngiyabhoreka indaba yesikhathi kodwa kudokotela mhlambe ngaphambi kokuthi ke sisike ngakhona ngasemaphethelweni yazi indaba yesikhathi siye ngasemaphethelweni ikhona lombuzo kade ngingifuna ukubuza manje izinto zami nginike izinto engizenzayo nawe ngilalele ngala bengifisa ukubuza ukubaleka ngifisa udokotela akagcizelele ukubaleka noma mhlamba akaqale achaze masikhuluma nge4play sikhuluma ngani
kosithixo
bese siza kubaleka kwayo
angihlanganise zama ngoba i4play uyabona negama nje ukuthi 4 kusho ukuthi before before uzowudlala before uzowudlala enkomeni before uzowudlala kumphambili kunezinto ezinye ofanele uzenze nokuthi uzithinte nezindawo ezokusiza ukuthi zivukelise umphambili wakho nenkomo yakho so that by the time usufika lapho sokuyagidinywa nje sokujuice sokuhuju sokuyashibilika sokumnandi so i foreplay lena ibalekile futhi nangokuthi ikwenza nawe umbono ukuthi lo muntu lento ozoyenza kuyena uyayifuna uyayithanda ngoba khona zama lapho oku fike kumuntu yes wena uvukelwe and sifika siyangena nje usuyamgibela kanti lo muntu bengakazimiseli and futhi bengakavumi akakunikile imvumo yokuthi ungene kuyena all right so kuyinkinga ke lo but i4play ikunikeza leya chance ukuthi umbone umuzwe umzimba wakhe ushisa uqala uvukumala umuzwe umzimba wakhe uqala uba manzi umuzwe nangendlela umumthinta ukuthi nje manje umzimba wakhe uya relaxa uzwe umphambili wakhe uqala uphakama uqina phambi kwakho ukuhlaba kuthi ngono uze futhi nobhontshisi wakhe uqala uphakama uzibongela uweze namale bakhe eqala ishiblika igcwala uyizinkomo yakhe uyabona uyamuzwa ukuthi hayike lo muntu umuze sekubambe sekudonsela kuyena uyamqabula nje siyabhounce sekudonsela kuyena usethi ngiyakufuna ngene ngiyakudinga ngiyabona ke umenzile ke lo muntu i four play
hey dokotela dokotela hey yabona ngiyabonga dokotela ukuthi wayichaza yabona nje dokotela idaba yomuntu nje ozovele akuthi mncwa 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 usefuna ukuphena hay hay
ukushikisha lapha kubhontshisi futhi ukushikisha akakushikisha la
right yabona nje lo ubhontshisi o sensitive ngayo umuntu uyokuhlikihla kabuhlungu hey hey dokotela Ese wotela kuningi kuningi kosiyama.
Lalela. Ifumuno uyahluleka ukuhlikihla ubhontshisi. Ave thambile shame uThipho Limo, hlikihla ubhontshisi noThipho Limo. Ave vuma loyo. Ifumuno uyamsaba ukuthi uyasinda uhlikihle noThipho Limo.
Bese kuba khona nje abangayithinti nje inkomo umuntu angasisi isandla enkomweni. Umuntu azi ukuthi nje meke ngafike ngamqabula kabili kathathu, hayi ke sekufanele ke manje avela ginqo yabona ikuniki nje dokotela ngiyacabanga ukuthi yabona okubaluleka nje ngesikhathi umuntu nokumazi upartner wakho ukuthi amabathini akhe angakuphi uthanda ukuthinta kuphi uthanda ukwenziwa njani yabona yonke nje lonto
yes ungamgijimeli ungagijima futhi ukuthi uyithinte inkomo mensenze i four play awuyeke inkomo aze mhlamba sithatheni isandla sakhe sinumber 10 ke khona lapha enkomeni ngambona ukusethini lapho yabo kodwa uvela usheshe nje nawe usumthinta khona hayi uyayibulala ivibe ungasheshi kanti futhi yazizama i-four play ayidinga ukuthi kube ngesikhathi senisondelene sengikhumulile i-four play uyiqala nasemini ngokusendelana amameseji amahla nje ngokumfonela umuntu kodwa usuku lakho lumnandi sithandwa sami uright uyazi ngiyakukhumbula ish uyazi ngicabanga ukuthi uzokwenzani namhlanje ntambama uyabona i-four play nje iyodwa nje leyo so by the time umuntu enihlangana naye busumqalelisile already ukuthi sizomqedelela manje wena ngesikhathi senikhumulana senibukana emahlweni senithintana suyekhaya
hey yabona nje mase nithintana ke senibukana emehlweni sekuthinta thinta thinta amabhathini akho usuphefumulisa kwe hair dryer uyabona nje hey kuniki nje dokotela
lalela akakufendi ithanga nje akakufendi ithanga nje wena uyalizwa ukuthi awunandi leti khuhluta ithanga kodwa uyazi leyifuna ukuthi yekhona okay nawe ungumuntu wesifazane ukunyakazisa inkomo nje kuyithanga lakhe yizwe ukuthi manje ke manje inkomo kodwa izandlala phezulu kwethanga lakho
uyabona sengizongishaya sengiyufuna ukushaya
manje
khona ama voice note amabili nje okubonga la ngicela ukuthi siwadlale abalaleli abafisa ukudlulisa ukubonga sizo
hello benginenkingana nje nami la ngaye Dr. Mthembu bengila ko 5 minutes kodwa manje I sengilab 25 esengihlala wona
yeshi
sanibona no cousin bengicela ukuba anonymous ngi phone lana ngicela ukubonga u Dr. Mthembu osisizile kakhulu ekhaya umyeni wami wayenenkinga singasayenzi inkonzo yasekamereni singasayenzi nje inhlobo nhlobo kangangokuthi nami ngagcina sengiyekelile ukuthi hayi ngoba akusizi ukuthi ngifune ukuthi siyenze noma ngiyiqale mina ngoba ngeke kuze kuphelele ndawo sayeka kanjalo ke nganga communicator kuyena ukuthi indaba ngiyekile ngavesani ngayeka nje nami sayeke wase yaqala ke wahamba u Dr. Mthembu eqaleni kwakhe ehamba u Dr. Mthembu abuye ekhaya ayi mina ngisahlele kutheni ayikho vele into ezokwenzeka kodwa bese ngiphinde ngithi ngeziyikhathi hayi osingimnike ichance ngibone into eyisimanga ewumehluko ngale ndlela le emva kokuthi kade ebuya ku Dr. Mthembu seqalile isebenzisa izinto lezi ade isebenzisa bengayiboni nje uyibona kwesikhathi kodwa engikunosisile umehluko ngendlela sekwenzeka ngayo ekamerini it's like usuke from 0 waya ku 100 ngiyambonga kakhulu Dr. Mthembu usivuselelelile ekhaya lami ngizama nami ukuthi ngikhulume nabantu besifazane mhlawumbe ukuthi kuhle ukuthi si communicate kakhulukazi ngokwenkonzo yasekamareni no partner bethu sibatshele obaba ukuthi sifila kanjani ngoba nami namanje even namanje njengoba ese right angizange ngize futhi ngicommunicate naye kodwa bengiyibonela mina kodwa manje ngiyabona ukuthi nje base ngimtshelile ayo ngiyabona ukuthi hayi
hey
Wow.
Into samthembu nosizo lakhe asenzele lona.
Siyabonga kakhulu. Uyeza nje ugirl ukuthi nje uhappy. Phela yabona nje ayikho iteza umuntu yazi umuntu vele abe happy avela glow. Kubaba zabe uthi hayibo umuhle angaka zama kwenze njani kanti hayi.
Wenzani? Or wenziwani?
Dokotela bayazibongela bakithi abantu.
Siyabonga. Uthe lo muntu se 25.
Hayi halala. Ujumpe from 5 to 25. Ithi nje lendoda isengiyalasta ke manje. Yo! Hayi, kheduka amatafu.
Uzosibulala uhlengiwe ngesikhathi sethu. Angishiyi inamba zama. Ngudokotela Nomcebo Mthembu, use Medilution, inamba zami 031-765-8475. WhatsApp number 061-462-945 SA Richard Bay 035-760-1569 sikhona na ku Facebook si like follow share maningi nama video ngiqhubeke ngifake khona ku Facebook wethu good night
dokotela siyabonga kakhulu
ngiyabonga sithando zami
mlelo cause FM yena ka Dr. Mthembu sikhuluma naye namhlanje uhlelweni ezaselawini njalo ke ngolesini suke khona ngale kwe hora leshumi kulona ke uhlelo ubusuku obuhle phinde futhi umhlangabeze ngesikhathi esifanayo ngolesine khona la kulona ke uhlelo 5 minutes after 11 isikhansa kodwa manje asiqale sidayise bese ke sithola ke umdlalo wethu womoya
ubusuku obuhle noziyamhlongo